Let's take our Bibles and look together in Acts chapter 5. And I want us to study from verse 30 down to verse 42, but rather than read the entire portion, let's take it verse by verse. And I want to speak with you on the God of the Bible. Who is the God of the Bible?
Lelo sutatene titsegulani mabuku a 2 mabuku la machitidwe mutu 5 ma katika werenga ndime yake 30 ulekeza 42 mutu wa uthenga wa phunziro limene tikufuna tiphunzire lero ndiye Mulungu wochokera mbuku lopatulika Mulungu wa Bible kuti akamati Mulungu wa Bible kapena kuti Mulungu amene ali mbuku lopatulika zimatanthauza chani tikufuna tiphunzire zimene zozo verse 30 ulekeza 42
let me see the verse verse
yeah yes. You see, when Peter said...
Is that reading?
No, we're going to take it verse by verse. So, In verse 29, you can read that. Peter here is speaking and says, we ought to obey God rather than men. What God is he speaking of? They were preaching, the Sadducees, the Pharisees, the religious people today were preaching their God. They had a God that they worshipped. But Peter clearly is demonstrating that the God he was preaching was different than their God.
Koma Petro adaonetsera mwachindunji kuti Mulungu amene amampembedzewo adaliwosiyana kothelatu ndi Mulungu amene afarisiwo amampembedza.
The God of the Bible is one who is from eternity, but he came in the flesh. He lived, he died, he rose again and ascended on high, called Jesus of Nazareth. But these religious Pharisees rejected that God.
Mulunguru wa Mbaibulo ndi Mulungu amene ndi wa muyaya. Ndi muyaya wakeo anadzisanduliza yekha nabwera mdziko lino lapansi mwathupi, nabadwa, nafa, nayikidwa manda nauka kwa kufa. Ameneyo ndiye Yesu Kristu. Koma Mulungu ameneyo na amene alembi ndi afarisa asaduki sama mukhulupirira. Yesu ndiye Mulungu woona wa Mbaibulo.
It's not that there are different gods. There are gods of men's imaginations. There's only one true God. And that's the one that Peter declares in verse 29, we ought to obey rather than men, rather than men's views of God. There is one God to be obeyed. As we saw last time, this God is set forth, first of all, in verse 30, as the God of our fathers. When he's speaking of our fathers, he's speaking as a Jew. In other words, the same God that raised up Isaac and Jacob, Abraham, is the same God we worship. There's no difference between the God of the Old Testament and the God of the New.
Chimene amachibweretsa Petro apa ntona kuti Mulungu amene amapembedzewo adali Mulungu wa makolo awo monga adalankhula kale mavesi ambuya amene tidaphunzira kuti Mulungu amene adamwira na Abrahamu, Yakobo, Isaki ndi Mulungu yemweyo amene Petro ndi Yohane amampembedza kutanthauza kuti suti pali milungu ina Mulungu alipo mmodzi yekha ndipo ndi ameneyoyo ndi Mulungu wa makolo athu palibe Mulungu wa mchipangano chakale ndi Mulungu wa mchipangano chatsopano ayi.
But the God of the Bible, when we talk about the God of the Bible, we're talking about the same God, Old and New Testament. It says there in verse 30, God, the God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew and hanged on a tree. The God of the Bible has but one focus of attention or affection, and that is Jesus that was hung on the tree in death and raised again. That's the message of the Bible.
Alipo mmodzi umene ndimayaka theta kuti Mulungu wa makolo athu anaukitsa Yesu amene munamupha inu ndi kupamchika pa mtengo kutanthauza kuti Mulungu woona alipo mmodzi amene adali Mulungu wa makolo wawo ameneyoyo na amene ali Mulungu weniweni amene adafa mthupi monga Yesu mkukitsidwa kwakufa ameneyo ndiye malemba woona uthenga wabwino wa mbaibulo.
There are some that preach today as if there is a God of the Old Testament, which was a God of law, and one to be followed by rules and regulations, and then the new God, today a God of love, that because Christ has died, he loves everybody, and so he really wants everybody to be saved. There's, when you listen to preachers, they're preaching as if there's two kinds of gods, but there isn't.
Pali kusamvetsetsana kwakukulu kumene kuli ndi azitumiki amene akutumikira masiku anu amaona ngati kuti pali mulungu wa mchipangano chakale amene ndi mulungu wachilamulo amene amafotokoza zazizichitika malamulo oletsa zinthu msamadyezi msamapangezi msamapangezi mulungu wachilamulo ndikunena kuti palipeza pano ndi mchipangano chatsopano pali mulungu tsopano wachikondi amene amakonda aliyense amafuna wina aliyense akapulumuke akalowe kumwamba sizoonazi mulungu alipo mmodzi ndipo palibe mulungu wa mchipangano chakale wa mchipangano chatsopano kukumangokhala kusokonekera kwa zitumika amene akutumikira uthengawo chifo tisakumvetse ndikudziwa.
As Paul wrote to Timothy, there is one God and one mediator between God and men, the man, Christ Jesus.
Monga Paulo amamuza Timoteo kuti pali mulungu mmodzi ndi mtetezi mmodzi amene ndi mkhalapakati wa anthu ndi mulungu, adamtsimikizira zimene zozo ndiye mulungu wa mbaibulo amene.
I know that people are going to complain. They're saying, well, you're cutting out a lot of religions in the world because not everybody believes that. Well, it doesn't matter whether everybody believes it or not. The fact is, this is the God of the Bible. If we believe the God of the Bible, we believe him to be one, and that his Son, the Lord Jesus Christ, is that mediator that he has established for the salvation of sinners.
Adatisaguliza yekha natenga maonekedwe aye a munthu monga Yesu nukafa nukakhazikitsa chipulumutso dzera mwa iyeyo posatengera kuti anthu ena afuna kasafuna ayi chimene nenekera ife kudziwa ndikusachita chimene anthu akufuna koma chimene Mulungu akufuna kungokhulupirira Mulungu wa mmodzi yekhayo woona mtima amene alipoyo.
So what we see here in reading these verses is a God who ordains all things. He does not change. Everything that men did to his Son, the Lord Jesus Christ, was purposed. He ordained it. They did, by wicked hands, take and slay him, but God purposed it for the salvation of that people that the Lord Jesus came to save.
Chimene tiyenekera kudziwa chiona kuti Mulungu wa mbaibulo uyu ndi mmodzi yekha amene akulalikidwa mwa Yesu Khristu. Kaya wanthu akhumudwitsidwa koma Mulungu adayikira kuchikhazikitsa chimene chocho. Ndipo uthenga wabwino wa mtundu umene utamalalikidwa umenekera kukhumudwitsa ena alandilike zimenezo zilibe ntchito makamaka chimene Mulungu akuchilinga ndi chochofunika kwambiri kusonyeza kuti chilichonse chimene chidzakhala chikuchitika ku uthenga wabwino uwu ndi zimene Mulungu adazikonzeratu kuti zinenekera kuchitika chifukwa Mulungu adakhazikitsiratu kuti pali kukhumudwitsidwa pali kulandilika kwa okhawo amene ndi nkhosa zake amene ndiye Mulungu wa mbaibulo.
You say verse 30 expresses what man's part was in this. That was to slay him and to hang him on the tree. But remember, in Acts chapter 2 and verse 23, everything they did to him was according to the determinate counsel and foreknowledge of God. That's the God of the Bible.
Chimene tinenekera kudziwa nchona kuti Mulungu wa Mbaibulo chiyakili chonse chimene chimachitika nchoyikidwiratu chifukwa ndimeyake ya 30yo ikuyamba zoona kuti Mulungu wa makolo athu adaukitsa Yesu amene munamupha inu ndi kupachika pa mtengo kutanthauza kuti anthu adapha Mulungu amene Mulunguyo amamudziwa amene samamumvetsetsa monga tikamawerenga machitidwe chapter 2 ndi paka 23 imene akuti ameneyo woperekedwa ndi uphungu woyikidwa ndi kudziwiratu kwa Mulungu inu mwampachika ndi kumupha ndi manja anu osayeruzika kutanthauza kenaka liposi kadachitikako kadali kokonzedweratu kwa Mulungu.
Now here's where we see that many people that carry their Bibles and go to places of worship with their Bibles open and a preacher preaching don't necessarily believe the God of the Bible. They'll say, well, yes, this book is God's book, but they don't believe the God of the book. Because if you were to stand up and say to them that God purposed and ordered and ordained the death of his Son and delivered him up into the hands of these men, they will be shocked.
Kuli niwa muka tziwe zona uti pali zipembezo antu amene zimena kuzipembeza saa kuzidziwa. Muka tziwe ile yapa. Muka peza wa antu atanyamu ngole ndo pila kuchalichi kumena ama kapempela. Atanyamu na mabiblo wao, otekula, ndipo ama tekula, wala likila mkumala likila kwa mbili. Zo, ndipo yu ama timikiliza udai, biblo lindi maamuru ngu, ndipo zidula likila zizamu ngu kweni kweni. Kwa meniwa mutaka ngu fika mkwamba kwa uzo, tono mungu wana tziwe ila atu, atasangila atu wake. Ndipo mungu wa mbiblo, oona, ngone ulichipu mso, sisha ose, nchako tziwe ila atu, chako tziwe ila atu kwa mungu. Mudzao na uri ayamba kukana utengao, ayamba kusazi kubile simene mungu zira mkulazo. Chimene chita foto kwa chita tzimiki zira una uri zi, Bible nga kalama linyamula, sama mudziwa mungu wa Bible. Sifo mungu wa Bible, ndi mungu wa chisanko wakudziwira tu wake.
So, if you want to find out whether somebody believes in the God of the Bible, and they call themselves a Christian, just ask them that question. Was the crucifixion purposed by God or not? Did God order that crucifixion, or didn't he?
Kuri ni muka ziwe antu amtu ndumene wo amene nda krisi idu ajipe mbezo. Tango mwela ni muka fuse fuso na ura. Chabu ino ni muka kubira za Bible, ni muka renga Bible la gila umeni. Kwa ni mulungu, ada ziwe ilatu za infa yambu ya Yesu Kristu. Nipo infa yo sada kafira antu wosa, nangu kafira kwa antu wosa nkika oka, amene mulungu ama ziwe ilatu. Muka ziwa, kuchokira kumayangu, amene ataka kuyankeni, kuri ijojon chipe mbezo antu samu ziwa ambuwe.
You know as well as I do that that's not what's preached. What's preached is that God sent his son. He really wanted people to believe on him, but alas, they crucified him. But now God intervened to raise him up and exalt him, and now he's still trying to get as many as possible to believe on his son. They have no understanding of the death of the Lord Jesus Christ. Therefore, they have no understanding of the God of the Bible. They are just as ignorant as anybody out there that is in idolatry and unbelief. There's no difference.
Anjuru achipembezo amfunga kumene kuti muka wadziwe. Bible ndi mwamba wose achipembezo amapanga. Koma zimene amazikhulupirira sazidziwa. Chifukwa amatheka kukhulupirira zinthu zina, koma olalikira amalalikira zinthu zina. Amatholalikira kuti Mulungu amakonda aliyense, adafera wina aliyense. Sadziwa zona kuti Mulungu sadafera wina aliyense, adafera okhawo amene ndana ake. Ndipo saukhulupirira uthenga ujalo kwa mpangono wose. Kodi kuti wina aliyense amene atalalikira uthenga umene usanga umvetse, sanga ukhulupirire, ayingakhale ala achipembedzo. Mutakapeza anthu amtundu umenewo sasiyana konse ndi anthu amene amachita zigololo, anthu akuba, amene amaoneka ndi machimo amene mukuwaonawo. Ngosasiyana, ngofanana, wina wakuba, wosuta, woledzera, wina, mupeza kuti wosakhulupirira mawu amenewa, onsewa nchimodzimodzi, sadziwa Mulungu wa Mbaibulo.
You see, the God that most people worship today is a God who looks down over history, sees what's going on, see what men are doing, and he's constantly trying to control it. You hear people preach that. God's in control. No, he's not just in control. He orders all things. There's nothing that lives or moves or has its being apart from God ordaining it and willing it and purposing it.
Zimene chipembezo zimakhulupirira kudalira, zimene kuti zimakhulupirira Mulungu ndithu wa Bible. Koma amene kuti Mulungu ngoteteza amasamalira zinthu zonse, koma amakonda wina aliyense, ndipo safuna wina aliyense akalangika akapita ku Gehena. Ayi. Kuri muka fufuze ntundu mene wa anthu ne anthu amene mawu Mulungu sakuwadziwa, ndizoona kuti Mulungu amateteza. Koma chino chichose chimene chimachitika chifukwa kudziwira kwa Mulungu, ndipo Mulungu amazilola zonsezo zipite kwa anthu, koma kwa ake kutasankhidwe, amene si ake asiyidwe, amene yeyo ndiye Mulungu wa Mbaibulo, amene chipembedzo ndi anthu sachidziwa zimene zonso sakukhulupirira. Uthenga wa mtundu ngatumene wowo.
See, here's Peter. They've arrested him, and they're asking him to denounce his God. And he's saying, it's better to obey my God, this God who is the true God, than to obey men. And goes right into explaining this sovereign God, that if he so ordered that his son should be slain and risen again to grant repentance unto sinners, why would I preach another God? Why would I cater to men's views of God?
Bwalo lakulu lidawalamulira kuti asinthe azilalikira Yesu wina uthenga wina. Koma Petro ndi Yohane adakana kulalikira uthenga wina koposa uthenga umene wakudziwa umene udaonekera kwa iwowo. Ndipo adati kuti sitiyenera ife kumvera anthu koposa Mulungu. Chifukwa amadziwa kuti ulipo uthenga umodzi wokha umene ndi wopulumutsa anthu ake, umenewo ndi umene udaonekera kwa iwowo, ndipo adalalikira uthenga wa mtundu umenewo. Adakana kuyamba kulalikira uthenga wa mmaganizo mwa anthu, uthenga umene umakomera anthu, uthenga umene anthu amaufuna. Koma adalalikira uthenga umene Mulungu adaudziwiratu nkukonzeratu kuti ulalikidwe kwa anthu ake akaumve, amene si ake asadzaumve.
If we believe the God of the Bible, then we believe that he not just only saw what men did to his son, But they did everything according to what he determined. That's set forth in Acts chapter 4 and verse 28. For to do whatsoever thy hand and thy counsel determined before to be done. Every detail of Christ's coming, living, dying, rising again, was directed by this God, the God of the Bible.
Mulungu wa Bible mwana kuti ndisokona kuti anthu adamupha mwana wake Yesu Kristu. Koma tu kumupha kumene anthu amamupha, samamupha chifukwa cha nkhanza ayi, amamupha chifukwa zidakonzedweratu kuti zinenekera kudza pa iyeyo. Kodi kuti chinachi chonse chimene chidabwera pa iyeyo, sidabwere mwa ngozi, koma chidabwera mwa kudziwiratu kwa Mulungu. Chifukwa tikamerenga machitidwe mu 2 ndi maka 28, imene ikulankhula mawu nakuti, kuti achite zilizonse dzanja lanu ndi uphungu wanu zidaweruzikatu zichitike. Kuti ndaona kuti chiyaji chose chimene chinamugwera Yesu Kristu Mulungu adakonza kuti chimugwere iyeyo ndi cholinga choti apumutsiremo anthu ake ku machimo awo cholinga choti chidali chimene ndi chiyaji chose chinachitika mwa dongosolo lake ngati mudakhulupirira uthenga wa mtundu ngati umenewo mukhulupirira Mulungu wa Bible.
But here's a second thought too, and that is that not only does God ordain all things, but secondly, nothing, the God of the Bible, nothing that men do can thwart his will, can cause him to change his will.
Pomaso chimshina chochona kuti tisango galiza ngati kuti Mulungu amangolola chimshina chake chingochitika. Ai, koma chine chimenenekera kukhulupirira chochona kuti zimene Mulungu adazikira tu mufumu wake, palibe munthu kapena zinthu zimene zidzakwanitsa kuzisintha zimene zozo. Ndi zinthu zoti zidayikidwa mwachilengedwere zidakhazikikiratu. Anthu afune asafune chipembedzo ngakhale chitalira chitafuna kupanga chani sizidzasintha chimene Mulungu adachikiratu cha chipulumutso cha anthu ake. Sadzasintha kuyamba kuti Mulungu amakonda aliyense chifukwa anthu apemphera zedi zipembedzo. Aite sadzapanga kuti zimene zozo chifukwa Mulungu sasintha zimene adazikhazikitsa mufumu wake.
You can see that in the transition between Acts 5:30 and 31. In Acts 5:30, you slew and hanged on a tree, but then verse 31, him hath God exalted with his right hand to be a prince and a savior. Nothing they did thwarted God's purpose to glorify his son. That's the God of the Bible.
Pamene ndi maka 31 akuti ameneyo Mulungu anamukweza ndi dzanja lake lamanja akhale mtsogoleri ndi mpulumutsi kuti apatse kwa Israeli kulapa ndi chikhululukiro cha machimo. Kulandira kuti Yesu amene adayadana naye kumupha anthuyo ndi Yesu wake ndiye mweyo amene Mulungu adamukweza. Ameneyoyo ndiye Mulungu wa Mbaibulo.
They slew him and hung him on a tree to be rid of him. Such was their anger and rebellion against the Son of God. Yet God, even through that, accomplished his purpose. Why? Because to save his people, it required the death of Christ, the Lamb. Here they were, as the priests of the day, offering up the Lamb of God, not even realizing it. They were doing what they willed to do, but all the while accomplishing God's will. Such is the God of the Bible.
Zimachitika kuti Mulungu akwaniritsiremo cholinga chake. Mwati kummenya, kumthira malofu, kumzunza kuna kulikonse kumene kumachitika kuchako, Mulungu amali akukwaniritsa cholinga chake, kutumira Yesu Kristu uyo kuti apulumutse anthu ake. Komanso chimene ndinenekera kudziwa ndichona kuti zonse zimene ansembe adazichita mchipangano chakale, zina amazichita ngati kuti mwina nkufuna kwawo, chifukwa chakusadziwa kwawo. Koma momwemonso Mulungu anali kukwaniritsiramo zimene zinali zolinga zake. Kurandaza chiyenji chonse chimene chidzachitika.
You see, the God that's being preached today is one that would really like to do certain things, but alas, men won't let him. You hear preachers talking about letting God do certain things. We've got to let God, let go and let God. That's such a folly. That is not the God of the Bible.
Zipembedzo za wanthu zimene atentiloleni Mulungu apangisa kuti ambuye tufuna mupangisa kuti ambuye tenti muloleni apangisa kuti uyoyo ndi milungu ya wanthu ya mzipembedzo ya maganizo mwawo. Koma Mulungu wa Mbaibulo amachita chinthu mwekufuna kwake munthawi yake ngakhale anthu atapempha ngakhale asapanda kupempha zidzachitika zimene mulungu anazizikiratu kodi kuti mkwadziwe kuti chipembedzo nchonama chimaletha tipangene tenti lolo ndipempha mulungu apangeza kuti amachita kuma mpempha koma mulungu amenewe si wa mbaibulo uyo ndi mulungu wa mmaganizo mwa anthu mulungu wa mbaibulo anthu sampempha yamangokwanitsa chimene adachikiratu kale.
See, the God of the Bible, he not only accomplishes his will with regard to the death of his son that we see in verse 30, but even in the turning of hearts of sinners to Christ. That is his sovereign work to do as well. No man can thwart that. Where God has purposed to convert a sinner, he converts him.
Kumupha kwina kulikonse kumene anthu amachita mulungu adali kukwaniritsiramo cholinga chake ndipo muizi zimene zidathandizira kuti apulumutse apereke chipulumutso kwa ochimwa kodi kuti onse amene ndi ochimwa monga mwakudziwa kwa mulungu adapulumuka mu nkhanza zimene anthu ndi zipembedzo zimachita pathupi la Yesu palibe munthu amene akonza kusintha kuti mulungu uyu mumtembenuze uyu musamtembenuze kapena nenu ufuna takhala otembenuka olapa machimo wanga kapena ayi palibe mulungu amakwaniritsa zonse zimene adazikiratu munkhanza ene iliyonse imene kapena muzochita zine zonse zimene chipembedzo chikonza kuchita mulungu koma alindi wake amene amene kakwaniritse mucholinga chake.
You see that in verse 31. God exalted with his right hand the Lord Jesus to be the prince and the savior in spite of what men did to him, but secondly to give repentance to Israel and forgiveness of sins. The Lord gives repentance to sinners whom he purposed to save and for whom Christ died. There's none, the hardest, the most hardened of sinners cannot resist God's turning their heart to the Lord Jesus Christ. That's the God of the Bible.
Ndifaka mtumwa muone mulungu wa Bible ndimaka 31 kuti ameneyo mulungu adamukweza ndi dzanja lachila manja akhale mtsogoleri ndi mpulumutsi kuti apatse kwa Israeli kulapa kuti anthauza kuti mulungu Adamu kudziwa kwake nkhanzo ndi chani chimene chidachitika zidathandiza kuti mwana wake akwezedwe Yesu uyo akwezedwe anthu sakadachita mwina kuti mwina asakhale sokchoko chifukwa kuti atamukweza adakhala mtsogoleri ndi mpulumutsi kuti anthu sakadafuna kusinthitsa pulani ya Mulungu kuti asakhale mtsogoleri asakhale mpulumutsi ayi zidachitika monga mwakudziwiratu kwa Mulungu ndipo atakhala muizizi chipulumutso chidapatsidwa kwa okhawo amene Mulungu adawakonzeratu chifukwa kuti apatse kwa Israeli kulapa kuti ndazo kuti anthu ngakhale atafuna ngakhale atapanda kufuna zidzapangitsa kuti Yesu apulumutsa aliyense ayi adzapulumutsa okhawo amene Mulungu adawadziwiratu chifukwa kuti Mulungu adakonzeratu zonse zidachitika monga maufungu amene udayikidwiratu pa Yesu kuti akwanitse cholinga chake.
The God that you hear preached today popularly is a beggar God. In other words, he's got his hand out. He would really like you to do something for him, that is, believe on his son, and his preachers go around begging people to make a decision so that God will be happy. That's the God of men, but not the God of the Bible.
Mulungu wa wanthu wa mzipembedzo ni mulungu wopemphapempha. Wosauka mphawi ndithu mulungu wake chifukwa zipembedzo ziuyenda rubize rukakale kakale rulalikira mpaka na kuno ayira pani tembenuka ni mtimo mapempha wanthu kuti alape kuti ndazo mulungu wake alibe zisankho zokhazikika zenizeni afuna wanthu achite kumpangira chisankho kuti ayi anthu akalowe kumwamba kodi kuti anthu akuyesetsa zipembedzo zikudziwika zikuyesetsa mutakapeza zipembedzo ziwauza wanthu kukamiza anthu kuti lapani tembenuka ni mtima ndi mulungu amenewo wopemphapempha mphawi si mulungu wa mbaibulo mulungu wa mbaibulo pamene Yesu amabwera kukafa adali atadziwiratu atapangira tukena kalikose kodi kuti sizinatengera kufuna kwa munthu kuti afune kulapa kapena ayi mposatengera kuti mwina mtima wawina ngowuma kwambiri kuti popeza ngowuma kwambiri mulungu akhoza kukanika kupulumutsa ayi onse mulungu amene adawayikiratu adzapulumuka monga mwakudziwiratu kwa mulungu ngakhale mtima utakhala wokakala bwanji koma ngati ndi nkhosa adzapulumuka ifo mulungu adawadziwiratu.
Don't be deceived in thinking that just because somebody carries a Bible and goes to a place of worship that they call Christian, that they know the God of the Bible. You see, these Pharisees had the Bible. They were the keepers of the scriptures. And yet, as Peter preached and declared the God of the scriptures to them, they revolted, right to the point of throwing them in prison because they said, we believe God, we just don't believe this God. And the answer is that if you don't believe this God, you don't believe God. You're an atheist. If you don't believe the God of the Bible, you are an atheist.
Tadzidya njela nidu abale ndialongo. Musa tasokone zege mkona wanfaringa Bible. numabira kuchalichi nkumaona ngati kuti numachira kuti akhristu muzikaona kuti amapemphera ayi musamanyengedwe ayi musamakopeke mtima zinthu ngati zimene zozo kunyamula bible sizikuti ndauza kuti munthu wangopemphera ayi akhoza kunyamula monga bukuwamba koma kuti inuyo mukakhudzika mukamudziwe kuti munthu uyo amakhulupirira mulungu wa mbaibulo ndipo khapokha munthu uja akukhulupirira kuti mulungu adasankhiratu anthu ake ndipo mwakudziwiratu kwake yesu pobwera adakabwera kukamfera anthu ake koma mulungu wa zipembedzo zimene zikupembedza mzaka zinozi ndi mulungu amene amati mulungu amakonda aliyense ndipo aliyense ali ndi kufuna kuchitapo kena kali konse kuti mulungu kumwambako akopeke mtima amfune munthu uyo akalowe kumwamba mulungu wa mmaganizo omwe wanthu mulungu wa mbaibulo amene inuyo munenekera kumdziwa ndi mulungu wadongosolo amene adafera anthu ake monga mwakudziwiratu kwake amene sakonda anthu onse amakonda anthu ake ndipo mulungu adalipira mtengo wake wa imfa ya anthu ake okhawo koma mulungu wa mdziko lapansi ndi mulungu wa mmaganizo omwe wanthu amene sachita amene amakhulupirira zoona kuti chipulumutso ncha onse ndipo zili kwa munthu kufuna kupulumuka kapena kusafuna mulungu wa mmaganizo omwe wanthu.
I'm sure there are many congregations there in Malawi and Lilongwe that would claim to be Christian congregations. But if I wanted to find out whether or not they believe the God of the Bible, given the opportunity, like Peter, to go and stand in their midst and preach one message, it wouldn't take long to figure out whether they believe the God of the Bible or not. I would stand and declare the same thing as Peter here. And I'll tell you what, before the end of the message, there's going to be a tumult. There are going to be people upset, starting with the preacher. He is going to have the same reaction as these Pharisees because they don't believe the God of the Bible.
Ngati tine ndi ndibwere ku Malawi kuli longweko ndikuona zipembedzo anthu atatenga mabaibulo awo akupanga miyambo yonse ya chipembedzo. Idesi ndingakopeke mtima kuti ndione ngati anthu aja amakhulupirira mulungu wa mbaibulo. Koma kuti ndikadziwa anthu aja kuti akhulupirira mulungu wa mbaibulo pamene tangoyamba kulalikira uthengawo. Ndipo takangoyamba kulalikira uthenga kuti mulungu adafera anthu ake sakonda aliyense adasankhiratu sadafere wina aliyense. Mwakamphindi kochepa anthu adzayamba kufotokozera chimene chili mkati mwawo chimene amachikhulupirira kuti nchosiyana ndi uthengawo. Chifukwa adzayamba kukhumudwa nawo, adzayamba kunyanyala, adzayamba kuyipitsa nkhope zawo. Ineyo ndidzalimba mtima mkulankhula monga Petro adalankhula kwa anthu ajawo kuti ngakhale anthu adanyanyala koma sadasinthe uthenga adawawuzira kuti mulungu sakonda aliyense, mulungu adafera anthu ake okhawo. Inenso ndikhoza kugalankhula mwathu ngati umenewowo koma zipembedzo sizingasangalale zikhoza kukhumudwa kumva uthenga mwathu ngati umenewowo. Zipembedzo zimakhumudwa kumva zoti mulungu anasankhiratu anthu ake.
You see, the difference between the God that men believe in and the God of the Bible is the God men believe is like an idol God. He's in their hands to do with what they will. He depends on them to get his work done. But that's not the God of the Bible. The God of the Bible has all men in his hands to do with them what he will. You see, that's the difference.
Ni mulungu wa mbaibulo. Nkwakuti mulungu wa anthu wa mzipembedzo amamnyamula kumanja kwawo azipembedzozo. Amamlamulira ndiwowo kuti azichite zimene akufune wo. Kuti iweyo nufuna mulungu unichiritse, nufuna mulungu unichite zakuti, nufuna ndipatse chakudya ndidye mulungu wa anthu. Mutakangompesa mulungu wa anthu zimene musadzavutike kudzindikira kuti chimenecho chipembedzo mulungu wenu wene samtani kuti samudziwa. Pamene mulungu wa mbaibulo iyeyo namene adanyamula anthu kuwayika mdzanja mwake. Ndiye iyeyo namene amalamulira kuti anthu anganu nufuna mupulumuke muchite zakuti muchite zakuti. Ndiye anthu aja amayamba kukhulupirira kumamva kumachita zimene mulungu akufuna. Chifukwa anthuwo ali mmanja mwa anthu kusiyana kwake kwakuti anthu azipembedzwa mulungu wawo adamnyamulira mmanja amakhala ngati kafano. Pamene mulungu wa mbaibulo iyeyo namene adasunga anthu ndipo amalamulira ndiyeyo kumeneko ndiye kusiyana kwakati pa mulungu wa anthu ndi mulungu wa mbaibulo. Amen.
There's a reason why Lilongwe Grace Church exists today. It's not that you like division, but it's because there is no other place in that whole city where people meet to worship the God of the Bible. You know that. If there were, you'd be with them. But the fact that you're separated out is because they worship another God. And the Lord has purposed that. We can't compromise this. This is the God of the Bible. By His Spirit, He's revealed His Son in our hearts, and therefore, we come apart and we worship Him. That's why we are who we are.
Chifukwa tuchipere tu mpingo wa Grace ku Malawi kokukhalabe. Sichifuera ndinu ndakonda masomphenya mpingo menewo. Kudadala bwino ndinu mutsatira masomphenya awo. Ai, koma chifuera kuti zipembedzo zonse zimene zidazungulira ku Malawi kokuliongwe kudela lanulo. Zimakhulupirira Mulungu wina amene simukhulupirira. Chifukwa Mulungu wa Bible Mulungu wakusankhiratu. ndiye niwe chifoni makhulupirira mulungu amene yoyo zipembedzo sizidzakujoinani chifukwa sizikhulupirira mulungu amene yoyo koma inuyonso simungapite kuzipembedzo zimenezozo mulephera chifukwa kuti pakhala kusiyana kwakukulu zimene amakhulupirira mzipembedzozo zimene inuyo simuzikhulupirira koma chinthu nji chake nchakuti uthengawo wayimabe ndi anthu amene mwakhalako kumalawiko nchifoti inuyo ndinu nkhosa mudawumva uthenga wa mulungu wa mbaibulo ndiye mumakhulupirira mulungu amene wa mbaibulo mudzayimabe ndi chiphunzitso chimenechi mudadziona anthu ena akutuluka mpingo uwu nkumapita kwina ukajoina mipingo ina kusadzavutike kudziwa kuti amenewowo samamdziwa mulungu wa mbaibulo koma amadziwa mulungu wa maganizo anthu mulungu wa anthu akudziko.
I know a little bit of the history of the establishment of the church there in Malawi because I went to that first meeting and Brother James, you had good intentions. You invited a lot of people. There were people from every type of profession and confession there. They all were excited. And I remember that camp meeting at the school. But I remember telling you at that particular time, it's not going to stay this way. There's going to be a dividing. And over 10 years plus, yeah. There has been a dividing. It's the Lord sifting them out down to where those of you meeting right now, listening to me preach, it's because the Lord has separated you out and given you an understanding and knowledge of who He is, the God of the Bible. And all the rest, He's turned loose. He's just, they're going their way.
Mbiri pang'ono ya mpingo wanu ku Malawi kwene ndi maidziwa. Chifukwa nthawi yoyamba nditabwera kumene koko, abusa wanu abisho pamwale. Adali tubize kuitana wanthu mipingo yosiyana-siyana bwerani kubwera zungu tikhani mapemphero ndi msonkhano ndi anthu adadzaza anthu pasukulu pamene popo koma anthu amasangala usoze kuti zikuyenda kwambiri koma pamene uthenga wabwino udayamba kulalikidwa udayamba kuvumbuluka anthu achadayamba kusefeka anthu achadayamba kukhumudwitsidwa anthu achadayamba kuchoka ndipo anachoka-choka otsalila amene mankhuso anachoka na amene akuima bedi uthenga wabwino lero kumene koko ndipo panopa patatheza kateni panopa uthengawo ndikumva abale mukhala pamodzi kumamvetsera mawu mulungu kumaphunzira anthu onse amene sadali ofunikira mu uthenga uwu adachotsedwa adapita kwawo kwa mulungu wawo kwa zipembedzo zawo mona kuti sindidadabwa yesu ali adapita kumene kunafunika atakhala iwowo ndipo onse amene adafunika atakhala mu uthenga uwu na amene adakhalira amene mukupemphera kumene koko ku Malawi.
You see, verse 31, the God of the Bible is not offering repentance to people. He's not inviting sinners to repentance. It says, for to give repentance, even forgiveness of sins. He is granting forgiveness of sins to everyone for whom Christ paid the debt. He's doing that. He's not begging people to believe or repent. He's giving them the repentance.
Mutati muone mulungu wa mbaibulo amene ali pa ndima ya 31 si mulungu amene akuyesetsa kupemphetsa kuti anthu awapatse chipulumutso ayi si mulungu amene amakonda aliyense ndipo adafera wina aliyense nicholinga choti amupatse chipulumutso ayi ndi mulungu amene amapereka chipulumutso kwa anthu ake ochimwa amene adawadziwiratu mutati mumve apa kuti apatse kwa iye kutandauza toti anthu ose anachita kupempha ayi satichite kufuna ayi koma mulungu yomwe mphamvu yake ndi kufuna kwake adachita kupereka chipulumutso kwa anthu amene akuwadziwiratu ndi kuwakhululukira kupereka chikhululukiro cha machimo awo a anthu mwakufuna kwake kwa anthu amene iye adafuna kuti akhululukidwe machimo awo ameneyo ndiye mulungu wa mbaibulo sausowa anthu kuti abwere kuti chipulumutso chusowa anthu oti mwapatse tabwerani kugawireni ayi sausowa anthu adaperekeratu ndikuwakupereka kwa anthu ake okha.
Peter was not just preaching here off of some theology book. He's preaching by experience. Remember, Peter, left to himself, had told the Lord, I'll never deny you. And the Lord said, oh, yeah, you will. And before the cock crew, Peter denied the Lord three times. Peter had nothing in himself to commend him to the Lord. But the Lord granted him repentance, turned his heart, and sealed him to himself. And Peter's standing and preaching this God based on what he knew the Lord had done for him. That's how we preach. It's based on how we know the Lord has taught us.
Yes. Yes. Koma amalalikira zimeneyo adaziona zimene zidalankhulidwa kwa iyeyo chifukwa pachiyambi ndiwo kuti mukamvetsetse mukapeza kuti Petro pamene amati kundikonda kuti ayi ine ndikukondani ndipo ine sidzakukanani nkhala nanu kufikira zonse zitheka koma Yesu amene kuti tambala sadalire kamodzi wodzanikana kangati kodi katatu ndipo tambala atangolira mmanja mwa Petro mudakha kuti mulibe chine chilichonse ndipo Petro adadzidziwa kuti ine ndine wolephera nakanadi Yesu ujayo ndipo atamkana mwamtundu ngati umenewo adadzipeza kuti alibe kena kalikonse mmanja akagwirika kamene wakagwira zonse zimene zili mmanja mwake zamanyazi koma mulungu ngakhale mmanja mwa Petro mudali zamanyazi mulungu adapereka chipulumutso kwa Petro anga kale Petro yo adali be chipulumutso ndiye chipulumutso chicha atachilandira tsopano adayamba kulalikira mulungu wa Bible yo chifukwa adali woti wamudziwa tsopano ndipo wapulumutsidwa monga mwakufuna kwa mulungu amene ndiye mulungu wa Bible amene Petro akumulalikira adamulalikira Mose chitamanta chifukwa akumudziwa sadalalikire zophunzira ayi.
I had a man tell me one time, he said to his dying breath, he would never believe in a God who ordains salvation of sinners and condemns the rest. And I told him, I said, well, if Christ has paid your sin debt, you will. The day will come when he will cause you to bow. But if not, then he will have ordered your condemnation. But either way, he's going to get the glory. That made that man even madder, made him even more angry. But it's true. If the Lord has paid his debt, he'll get him.
Padali mtumikirina wake amene tinadalikira tadanakuti ine sindingakhulupirire mulungu wanuyo kuti mulungu adadziwira anthu adafira anthu ake okha wena kuwalola kuti akazunzike ine sindingakhulupirire mulungu wamtundumtundu umenewo ndiyene ndamuyankha kuti iwe yati sindingakhulupirire mulungu wamtundu umenewo chifukwa sakhulupirirwa ndi maganizo awanu koma ngati iweyo ndiwe nkhosa ndikuti Yesu adabwera ukafera iweyo ukakhulupirira ngakhale ufuna usakhulupirira chifukwa chimene ukakwanitsewe kukhulupirira nchifukwa kuti iyeyo akangokupatsa nthawi yoti ukhulupirire ndiyekuti nthawi yako yoti ukhulupirire uthenga uwu isadakwane koma ngati sindiwe nkhosa ndipo izulankhula zinzona zenizeni sudzakhulupirira ndipo mulungu alibeso nkhawa kuti apanda kukhulupirira ayi chifukwa iwe sindiwe nkhosa koma ngati ndiwe nkhosa udzakhulupirira pangadalike pangatani.
The reason it says there in verse 31 to give repentance to Israel, that word Israel means one, those who are princes with God. You see, that's who the church is. He's made us, he's taken us from being paupers and poor, condemned sinners to reign with Christ, princes with God. But it's the Lord that grants such repentance, and the word and there can also be translated even forgiveness of sins. That's because Christ has already paid the debt. Therefore, he grants them that repentance. Everyone for whom Christ paid the debt, he will have. He'll turn to himself. We don't have to doubt that.
Ifeya rusinenekera kukaika konse ayi onse amene Yesu adawafera adzabwerera mbuyo adzapumuka adzakhulupirwa machimo awo chifukwa ndima yaka 31 imene kuti apantse kwa Israeli akamati kwa Israeli kutanthauza kuti kudati mtundu wopatulidwa pakati pa mitundu yosiyanasiyana chimene chikutsimikiza chonena kuti mulungu amapatula anthu osankhidwa ndipo okhawo amene ndi anthu osankhidwa opatulidwa adapatulidwa pakati pa gulu lina la wanthu monga Israeli pakati pa mitundu ina ya anthu anthu amene osankhidwawo adzalapa adzakhulukidwa machimo awo mu nthawi yoyikika ndipo uthenga udzabwera kwa iwowo ndipo adzabwera kumaso pa Ambuye chimene auchiyang'anapa njona sikuti anthu adzachita kufuna ayi koma ndi mulungu amene adasankha Israeli dakuti amene amasankha anthu ake nkuwapatsa chikhulukiro cha machimo awo monga atsimikiza kuti chikhululukiro cha machimo awo kutandaa kuti machimo awo adzakhululukidwa angakhale iwo sanafune koma chifukwa anafunayo na amene mwini iwowo yemwe.
Men want a God that lets them choose. Can you imagine going to the doctor? Here you are ill and facing death, and you walk into the doctor's office, and the doctor says, well, I can't really prescribe anything because the choice is yours. Which one of these medications would you like? Can you imagine a doctor? No, I'm sitting there. You're the doctor. You tell me what I need to be healed. You tell me what I need to be saved. The God of the Bible directs the salvation of his sinners through his Son. He orders that salvation because Christ has paid their sin debt. That's the difference.
Sunga kalendi yangu ni moja zilo mero zio na nchipaga na bora kudua kuri inu yana mene muthi mweyese muone vuto limene lindi neyo jeno mulungu wa Bible di mulungu wa mene iye yana mene amadziwa anthu ake kuri ndi wochima na mene apelewera ndipo iye yomo kufuna kwake na mene sasa mapeleka chipulumutso kwa anthu amtundunga rumenewo pamene milungu ya zipembedzo zadziko la pansi zimafanana ndi nyumba ya mdima imene amangoyendaenda unguza fufuza ndipo amadziganizira kuti ineyo chuniso chakuti chudifuna chakuti chimene sizoona sanga dziyesere kamatundunga rumenewo kusiyana kwake kumene koko milungu ya wanthu amadzifufuzira yokha zosowa mulungu wa Bible iye katadziwiratu zosowa za anthu ake.
Do you see the difference? In our day, people preach a God that offers salvation, invites sinners to make a choice. That's not the God of the Bible. God of the Bible ordains the salvation of sinners. He draws each one to Christ that he has purchased, and he'll not lose one. That's the difference.
Kusiana tu pakati pa mulungu wa zipembedzo za kudziko lapansi ni mulungu wa Bible kwakuti mulungu wa zipembedzo za kudziko lapansi amanena kuti mulungu amakonda aliyense ndipo zili kwa munthu kufuna kupulumuka kapena kusapulumuka ndipo amanena kuti mulungu akuyendayenda kufuna funa munthu kuti ampulumutse ndipo munthu akafuna pamene atapulumuka akapanda kufuna ndipo mulungu waluza akhala wopanda munthu pamene mulungu wa Bible sakusowa anthu ayi onse amene mulungu adawasankha kuwafera adzapulumuka ndipo sadzatayanga khale mmodzi nthawi ngati sida kwane ya munthu ameneyo komanga nkhosa mulungu chimene akuchiyembekezera ndikungoyembekezera nthawi yoyikika kuti munthu amene akakhulupirira uthenga ndipo adzakukhulupirira adzabwera ku mtanda wake pamene zipembedzo ndezubizika panopo mayendayenda ndipo ufuna anthu onse kosekose auti atembenuke mtima kodi chechi ikamadzadza chochikhokokoko amaona ngati kuti tsano chechi imene jayo wonse ndi kuti atembenuka mtima abwera kwa ambuye ndikuti zili bwino si mulungu wa mbaibulo kusiyana kwake kumene koko mulungu wa mbaibulo adayikiratu anthu ake adafera anthu ake okhala amene amadziwa koma wazipembedzo auchita osaka wanthu kukangaliza kuti mulungu wawo ndi mphawi alibe wanthu.
Now in verse 32, Peter is explaining to them how it is that he believes in this God. He says, "We are his witnesses of these things, and so is also the Holy Ghost, whom God hath given to them that obey him." If we're bowed to this one sovereign true God who ordains all things, through whom all things flow, it's because he has made us witnesses. In other words, he has done a work of grace in our hearts to know him. Otherwise, we'd be just like those enemies of the gospel. We'd be standing against this God.
Timaka 32 yapa Petro aupeleka chitsindi chenicheni kutsimikizira uthenga wabwino umene wakulalikira chifukwa kuti ndipo ife ndife mboni za zinthu izi mzimu woyeranso amene Mulungu anampatsa kwa iwo akumvera yeye kuti ndoti Mulungu adasankhira anthu ake ndipo akupulumutsiratu ndipo iwowo opulumutsirawo ndi mboni komanso mzimu woyera auchitira umboni kwa amene wopulumukawo ndipo ndiwokhawo amene amamvera Mulungu popeza adachita kubechita kupatsidwa kwa iwowo ndi zimene auzilalikira Petrozo zimene akuzidziwa chifukwa ndi Khristu kumwamba akudziwa zoti anthu osankhidwa ndi iwowo ndipo uthenga unapitaneneka upite kwa iwowo kuti aulalikire moyenera ndi amatsimikiza pamene papa kupereka chitsindi chenicheni ndemanga ya zinthu zimene akuzikhulupirira.
You see, we can't even glory in what we know. We can't boast in the knowledge of this God because the only reason we know him is because of his mercy and grace, his spirit opening our heart, giving us eyes to see this God, this Christ, and believe on him. Otherwise, we'd be just like everybody else.
Amene uthenga udavumbuluka kwa iwo alibe matrama alibe kudzinyadira kuti aifendere chita bwino tidakhulupira ambuye chifukwa tidafuna ayi sadzikuza ayi ndi anthu odzera ndi kudzichepetsa chifukwa amadziwa kuti zimene zachitikazi sizidachitika chifukwa iwo adasankha ndi kufuna ayi koma zidachitika chifukwa Mulungu mwa chifundo chake ndi kudziwiratu kwake adangotsegula maso awo osati chifukwa adanala nzeru koma kuti Mulunguyo adangokonda kuti iweyo mbale we mlongo udziwe uthenga wabwino uwu chifukwa ndiwe nkhosa mmalo mwake ulibeso matamaina aliwonse ndipo mpingo wa nkhosa mpingo amene wa anthu amene wa sukulirana mitima ali na anthu ogonjerana wina ndi zake odzala ndi kudzichepetsa chifukwa zimene zinachitika pa iwo zinachitika mwachisomo monga mwakufuna kwa Mulungu kokha kwa iwo ayi matama alibe.
Over in 1 Corinthians chapter 4 and verse 7, you see, Paul wrote this to the Corinthians because they, like us, were getting proud of what they were learning, what the Lord was teaching them. And Paul, in 1 Corinthians 4, 7, he asks these questions, which have to be asked of us as well, because our tendency is to get proud of what we know, to think we know something over and above those that are still left in ignorance. But we have to be reminded that if there's a difference, the difference the Lord made, it's not us, it's the Lord. Read 1 Corinthians 4, 7.
Chimene tinenengera kuchidziwa njona kuti tikaerenga wana akorinto mutu 4 ndi maka 7 apepa akutsimikizira kuna kuti chipulumutso kwa iwowo anthuwo sidapulumutsidwe chifukwa cha nzeru zawo ayi ndipo chipulumutso chikanapanda kuvumbuluka kwa iwowo akanakhala wofanana ndi anthu ena onse chifukwa izi zidangochitika chifukwa cha chifundo cha mulungu ndipo paulo adadzafunsafunso ili kwa akorinto 4 ndi maka 7 imene akuti pakuti akusiyanitsa iwe ndani ndipo winacho chiyani chosati wachilandira koma ngati wachilandira udzitamanda bwanji monga ngati sudachilandira kutsimikizira zoona kuti chipulumutso chidangochitika mwachisomo kuperekedwa kwa anthu akewo koma chikanapanda kuperekedwa chipulumutso tikanakhala ofanana ndi wina aliyense pakanakhala kusasiyana kwina kulikonse koma mulungu adatikondera chifukwa ndi anthu ake.
So we don't get into arguments and debates over with people over what the Lord's taught us, because that would be just like taking a blind man and saying, well, why can't you see? Well, the answer is the only reason we see is because God's given us eyes. The only reason the blind man doesn't see is because God hadn't given him eyes. That's simple. So we don't argue with him.
Mutamutunga kumana ni munthu wakhungu kuma mfuso chifukwa chani iwe suona mfuso lachipongwe kali mene lolo uyoyo sakuona chifukwa anenekera kusaona iweyo kuona chifukwa mulungu adakupatsa maso otani kuti oonera limene lolo ndilo limafunika likhale yango ngakhaleso la uthenga wabwino kuti amene uthenga wabwino sudamasulidwe kwa iye musamalimbane naye sakudziwa uthengawo chifukwa mulungu adakonza kuti asaudziwe iweyo ukudziwa uthengawo chifukwa udapatsidwa kwa iweyo kuti masoko atsekuke kuti udziwe kumeneko ndiye kusiyana musamavutike ndi umasokonezeka ayi palibenso nkhondo ine iliyonse ayi.
Now we won't get as far as I thought today, but look at verse 33. If you want to find out where people, their heart is, and whether they truly believe the God of the Bible or not, just declare him. Just as the scripture, just like I've done today, go through the scriptures and declare God for who he is. But note verse 33, when they heard that, they were cut to the heart and took counsel to slay them. You see how great is the enmity when men hear of the God of the Bible. That rebellion comes out.
Monga dimega 33 imena kuti koma mmene anaamva iwo analaswa mtima nafuna kuwapha kutanthauzoti ngati kuti mukalalikire uthenga ndendende mofanana ndi mmene ulili wa mulungu wa mbaibulo mulungu wa mbaibulo oyo ndi uthenga wakewo adzadzutsa ukali nkhanza mwachipembedzo ndipo chidzafuna tsopano chikuwukireni chikupheni chikuzuzeni chifukwa mwa kulankhula kwina uthenga ujawo umakadzutsa pamene pali ukali mu mtima wachipembedzo mu mtima mwa munthu wosasankhidwa ndipo ukali uja ukadzuka pamene ujayo amayamba kufuna kulimbana nawe tiyene muyeso wake woyesera zinthu zimenezi ndi umene wo lalikira mawu basi.
Back in the day there was a preacher in England that wanted me to come preach for him, but he didn't want me to preach on Sunday. He wanted me to preach on Wednesday, and I said, well, why do you want me to preach on Wednesday and not Sunday? And he said, because if I have you preach on Sunday to those that come on Sunday, they're going to get upset when they hear you preach. He said, Wednesday night, that's the ones that believe like we do, is the way he put it. And so they'll be more accepting. And I looked at him and I said, so you've got a Sunday message and you have a Wednesday message? The people in the Sunday congregation need to hear this. But that's how men compromise. They say they believe the God of the Bible, and yet they're afraid to declare him because they know that if they do, people will be upset. But so be it.
Ndinamfunsa chifukwa chani ufuna ndizilalikira pachitatu pokhapokha iwo uzilalikira sanda kuti ayi pachitatu pamabwera anthu okhaokhawo amene ndakuluakulu mu mzimu amene uthengawo amaudziwa ndien ufuna kuti uzikalalikira amenewo koma pa sabata mpingo wathu umadzadza kwambiri umangokhala ndi anthu osiyanasiyana ndi kuti ukalalikira uthenga uwu ukagawa pakati mpingo chawo anthu akakhumudwe ambiri ndiye sinifuna anthu akakhumudwe ayi alipota anthu ambirimbiri amene amaganiza kuti uthengawo amaukhulupirira koma amauleka saulalikira umenewo ndi umalalikira wina ngati mukampeze munthu wamtundu ngati umenewo ndi kuti uthengawonso ndi kuti uoneka kuti sakudziwa chifukwa ndi kuti ulibe uthenga wina umene ukhoza pati uwu ndi uthenga wapachitatu uyu uthenga wapa sabata unenekera kulalikira uthenga umene umaudziwa nthawi zonsepo satengera kuti ndi nthawi yanji ndipo kaya anthu akhumudwa akakhumudwa ndi kuwalalikira uthenga wabwino chifukwa wagapa akapanda kukhumudwa fufuza uthenga umene wawalalikirawo kuti walalikira kwa mtundu wanji chifukwa anthu ambiri amachita mantha kugawa mpingo chifukwa mpingo ukadzadza pamene pali ulemu wa zimembedzo ulemu wawalalikirayo ndi amakana zimenezozo.
You see, it says there in verse 33, when they heard that there's two types of hearing. There's a hearing with a physical ear. They heard just enough to know that that was not the God that they worshiped. In other words, the very same spirit of Antichrist that caused them to slay Christ now desired them to slay these, his messengers. Such is the case for those who are left in their unbelief. They hear, but they don't hear. They see, but they don't see.
Chimene mwerekera kudziwa papa mundinaka 33 zikunthaza kuti uthenga uja pamene umalalikidwa kwa anthu amitundu iwiri pala anthu ena amene zidali nkhosa zimene zimamva uthenga uja koma padala anthu ena amene sizidali nkhosa anthu amene adali athupi amene uthenga uja amaumva mthupi mmalo mwake numene umadzutsa kuwawa mtima kunyanyala kufuna kuwapa kulankhula kwina mzimu umene udadzuka pawu ndi mzimu so umene udadzuka munthawi ya Yesu kuti uphe Yesu.
I'm going to have to stop there, but if you read on in verse 34, you're going to see how the Lord kept these. Again, this is the God of the Bible. Men propose, but God disposes. He kept these from being able to carry out the intentions of their heart. But such is the God of the Bible. He'll cause even the wrath of men to praise him. He'll turn it to his glory. And we're going to see where this one, note the name, Gamaliel, stood up and began to defend these in order to turn them loose. And yet Gamaliel himself was not one of the Lord's.
The Lord no Freddy Mirbo. Come and renting one upon the Megia 34. Imena Urikoma, Ananyamuga Bowina, Pablo, Lapur, Diem Falisi, Nalaje Camarie. Put it to Mulo, watch it to Aurem, Dan Twonse. Nala Mulida, Uta Tumivo, a Karepun Japamon. Muramu in Denkani Menei, Gamaliere, Murumwadangon Patsamai, Danga, Lodi Aprumutsirebo, Antuaga, Menedabu, Wadawas, Milan. Chifuwa. Gamaliel adali munthu wodzala ndi ulemu, munthu wophunzitsa chilamulo, kodi anthu onse achilamulo amadaka ngoyimira iye amene kuti tate watana papa wadzuka wayimirira. Ndipo cholankhula chine chilichonse chimene akulankhula munthu uyu amachimvetsa kuchikhulupirira kuzipatsa ulemu. Kodi kuti kulankhula kumene adalankhula Gamaliel kudatsitsa mkwiyo umene udali mwa anthu. Komatu chinthu ndi chake ndichi tsono. Ngakhale Gamaliel adapulumutsa Petro ndi Yohane kuti asaphedwe. Chifukwa verse 33 amafuna kuphedwa. Ngakhale adapulumutsa anthu akuti asaphedwe. Sizitonthaza kuti Gamaliel idali nkhosa. Ayi, Gamaliel so idali mbodzi mwa mbuzi. Imene ilibe cholowa mu mfumu wa Mulungu. Mulungu adangochita dala kuti amene anthu a Mulungu adati kodi apulumuke. Mulungu amalola anthu amene si nkhosa, anthu amene si a Mulungu, achitepo kena kake kongopulumutsira amene ndi nkhosa. Koma sizitonthaza kuti chimene sizitonthaza kuti apulumukanso asanduka nkhosa. Ayi.
You can see further on there in the chapter where he said, if it be of God, in verse 39, you can't overthrow it. So he was stating some truth and yet was remained in unbelief himself. Verse 40 shows that, because to him they agreed, and when they had called the apostles, what did they do? They still beat them. They didn't turn them loose without any. They beat them and commanded that they should not speak in the name of Jesus and let them go. They let them go, but it was God turning them loose. They couldn't do one thing more or less than what God purposed.
Ndipo anthu adamvera choonadi chochokera kwa mbuzi koma cholankhula zenizeni za Mulungu zimatheka zimenezozo pamene timaka 41 upereka chitsindi kuti pamenepo ndipo anapita kuchokera ku bwalo la akulu napondwera kuti anayesedwa oyenera amini 40 ndipo anavomerezana ndi iye ndipo mmene adayitana atumwi anawakwapula nawalamulira asalankhule kutchula dzina la Yesu ndipo anawamasula chimene tiyenekera kuona apa nchoda kuti angakhale anthu aja adamumvera Gamaliel kuti asawape koma sizidapange kuti anthu aja awatulutse ulere ayi adayenekera kukwapulabe adawanzunzabe angakhale analemekeza kwa mkulu wawo ndipo adawakwapula ndipo apanga chita chilichonse koma chimene muti muone pa mapetopo chimene akuti kuchua tina ila ndipo ana wa masula. Kuna nchoto da amena da masula iwoho, sada liso iwoho, ai. Adali murungu, amena da wa masula, kuri, kwa yamba mga kwa kule, kumene da masule, kuraka la kikile mwendo utenga winao, kutokolo kwa kebo. Kwa da uri ndi murungu, amena da wa masula, kume iwoho sada lole kungo fumeleza kwa masula jabe, kuma yamba wa kwa kula, kuma da wale tanso, kula likira zina la Yesu. Kwa zina halo, ndi menele makumudu ita.
Now there is an unwritten story here that is not yet revealed and yet will be. Because remember, the Apostle Paul, Saul of Tarsus, sat at the feet of Gamaliel. He was a Pharisee of Pharisees. It's not specifically stated here his name, but Saul of Tarsus would have been of this number that was part of this council that, as by Paul's own testimony later, determined that Christ should be crucified. He was one of these enemies of Christ at this point until it pleased God in Acts chapter 9 to reveal Christ in him. You see, this is the sovereign God of the Bible. While he used a Gamaliel to stop them from killing these, yet here was one that in time he would reveal Christ in and draw him, grant repentance to none other than Saul of Tarsus. Imagine that. But that's the God of the Bible, to do with as he will, saving one and passing by another. But that story's coming.
Tamuona ni nuyo mulungu wa Bible, kurama bulumutsa wina, wina kumtaya, kurasa bulumuki. Chifomuda dini mufufuze, pali zindu zina zinsisi, mene mafuna ligawane ya baba, anga kare kuri sizida lembedwe, ababa. Chifuwa, mukamamuona Paulo, kala uchilo Saulo, wakutaliso, iye ya kuna dadi mfarisi, adapuzila paansi pa gamali yele, kwenye ulisina jirichonse chilamulo amachidziwa, nipa udadali mfarisi wa farisi. Kuma anga kaladali mfarisi wa farisi, hapa tukumone uti, akuti mulungu adam tetesa kuta asafe muntawi yake, chifuwa muna ni mfufuze ndi ichi. Hapa tukamba zankani ya Petulo, ndi Yohani, amenada mangidwa. Ndiyo wina mmozi mwantu, amenada alipamile kupakula olo, kususashi na Petulo ni Yohani kufuna kuwapa. Adali Paulo yo, au chedwa sawo. Ndipo, Ntamene ya makambira na ngamari ya kumani mbikitali ura ntwa kufunia tukani kodi tiwapi. Kwa mungu wada nguwa musunga dala, Paulo yoyo, kutala mkulena ozi menezi chacho, ajitena ozo seso, kuti ukale ulendo opita kushabra na ini, kutaka bulumuke. Deni kwa mwane mshabra na ini, kuti mungu wada mungu bulumuta Saul. Adamu chotsa mshifalisi jake, dipo adamu chotsa mwene kuchako, ye mweyo na menada kambaso kuzuzika, ndu tenga wabu ino mwene uja, ada ulaligira. Ndipo antu yawa adekala bale wake tsopano amene padzana adawa nzusa nawo ndi Gamaliel kuna tezo zina uri mulungu adakonzeratu adadziwiratu ndipo idali plani ya mulungu kuti Petro ndi Yohane azuzidwe nachina Saulo nachina Gamaliel na antu akewo ndicho linga chone kuti tsiku lina uyu sakazuzike mwantu ndi ngati omwewo chifukwa cholalikira uthenga wabwino wa Yesu Kristu ndi kusankhira kwake ndi mfa yake ya antu aka amene ndi osankhira.
Now, one last thing I will show you here in Acts 33. It says, when they heard that, they were cut to the heart and took counsel to slay them. Here's Peter preaching, same message that he preached back in Acts chapter 2, only here it was for their condemnation. Back in Acts 2 and verse 37, when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? That was a work of grace for their salvation. But God determines that. We don't. We declare Christ and him crucified, and God will bring it home as he will. Sometimes men get mad, and sometimes they get glad. But either way, it's the God of the Bible working.
Imari kwa mapamene ana mfaishi, ana alaswa ntima. Na jitu kwa Petro ndi atumwe nao. Titejile jiani amune ino abale. Ndiye mwene muone kula swa ntima ukuku, mkosiana, mkuwiri kwa mkosiana. Apapada alaswa ntima, pakumfa kutubi, nafuna kupa antu ya wawa. Pamene apada alaswa ntima, mchoni ngelera antu ajau, tenga waonegera, afunika kulumuge. Chimene tene kwa kutuwa mwosemo nsemo, mulungu adzalola sindu sishikike munga makufuna kwake, kupakuta kulumutsemo ake, ndi amene sali ake, asapulumutsime. Kwa uri, amene mungu wakufuna, azapulo mutsidwa, amene sakufuna, sazapulo mutsidwa. Ndepa mene antu wena akuzuka, ndi kuzuza, chipembezo chikuzuka, ndi kuzuza. Kuzuza kumene kumazuka, ndi chipembezo kufuna kuzuza, nchitwa ya mboye. Kuma tendizila uri, amene ali ake, akulubilile mau, awamve mau, abwere kwao, kunyumba, kumtanda wa Yesu Kristu.
Well, we'll stop there for today, and I'll look forward to next week getting into verse 34 down to verse 42 on the reaction of these men to this message and how the Lord ordained and ruled and overruled even in it.
Kwa lelo tisiana pomwepo koma sabata amawa tikamba kupuzira ndimaka 34 ulekeza 42 imene tikambe za zimene chipembedzo zimene chidachita kuti zidadzuka mwanji chidachita chani zitazindikira izizi uthenga uzita kumva mantunonga rumene wawo chimene tikapuzira chona ngati uthenga wabwino wakulalikira monga mmene Mulungu akufunira kuti chipembedzo chimachita chiani chikamva uthenga ujawo mosamvetsetseka mosaudziwa chimadzuka kupanga chani tikapuzira zimene ndimaka 34 ulekeza 42 amen.